Beat Records material, baby.
Yeah. And I record. Are you recording, right? It's Come Boy. Huh? Et bois da. JP Maker, Saigon. Since the calling, you're calling it. Saying the time is what now, no me like yeah.
Call makeup on the beat.
Huh. Sikum chana, day and night. Night and day, mchana usiku. Sikum chana, day and night. Night and day, mchana usiku. Sikum chana, night and day. Day and night, mchana usiku. Sikum chana, day and night. Night and day, mchana usiku. Haundu bilam in the shaitan regime. Alani with shaitani by the keeper, he regime. In the dream team, hip hop reigns supreme. Dream or the crop, night and day, you don't stop. Daily, the glorious morning light shines bright. And not night for far, but takes flight. Night overlapping days, days overlapping night. Night turn into days, days turn into night. Alama zavi dole wana dama zi fanan. Bahari mbili moja chungu moja tam. Moja tam, moja chungu na hazi changani. Lulu maritan, mabustan. Tisa, kumi mwanamke anavyo fanana. Mashallah, raha moyoni na machoni. Mazoni hadi mwishoni, mwishoni kwanza mazoni. Saigon.
Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku. Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku. Siku mchana, night and day. Day and night, mchana usiku. Siku mchana, day and night.
Ndoto zangu zinakuwa najifunza kila siku. Haso hazisimami toka mchana mpaka usiku. Maisha ni game na nshelewa kila kitu. Ukiendekeza paka utajikuta hauna kitu. I'm a go-getter chasing dreams in any weather. Stacking on my wings making every move clever. Siku silali mina kesha tunabesha. Nikiandika twizy rounds mpaka wanga wanapata pressure. From the shadows to the light now captivate. Feasting at the table while they're scrapping off the plate. Mungu ndo shatoa, hizi blessings can relate. Energy on high, always vibing with my state. Kati hii dunia inazunguka usiku mchana. Niko tu studio kwanzia winter mpaka summer. Nyumbani mimi ndo kichwa, familia inantazama. No matter what, ni picha, always napambana.
Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku. Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku. Siku mchana, night and day. Day and night, mchana usiku. Siku mchana, day and night. Night and day, mchana usiku.